Nami ngicela ukungigiyela, khala indoda ngempela, andluzeni ihawu lami nami ngikwazi ukuyivikela. Bafana nizodideka uma senginigiyela, phela ingoma ngivuma kahle mase ngiphuza ikheba. Chuna umacingwane undaba ezitha, unyanda yomkhonto, indoda yabulala indoda ngezandla ibiphethe umkhonto. Mina ngindoda yamadoda, insizwa iphelele, manje wena usuthi uyangisabisa athi ngikuyekele. Indoda ezala umadla mini, indoda edla ngokuhlwa ngoba isuke iyozingela emini. Indoda eyajahibhu besi labaleka, indoda ethi makukhuluma kuthuleke ngoba iyesabeka. Umchuno umacingwane undaba ezithunyanda umkhonto umajola enkomo muhle umkunekhekhezela njengehlabathi zolwandle. Ungqulunga ndoda yamadoda, iyahlonishwa le ndoda. Eyi!
Khuphuka amacingwane!